mwaka kwa bakiriza Watandika nine suvi yesikiriza Na wensa baka tonda kome wechizikiza Enafune mirembe Januari yansalanze na kasimbi safuna Meni ingira februari nenzikiriza Umwezi gwali kwa machi boda za galwani Uvulwe mirembe Kwe kucho mwaka ni musibula Umwaka kwa kolona na bayaye batibwa Emirembe tujirinze chotu subiza Tata chotu subiza Mukama kumikisa chokweka Sigamu kubibala chokweka Tuwale yo iwavira feza Mukama wibali oh. Mukama kumikisa chosiga Sigamu kubibala chokweka Tuwale yo iwavira feza Mukama wibali Subira omulembo kwe mirembe Emirembe ne mirembe Subira emirembe ne mirembe Mukama webale Subira emirembe ne mirembe Omulembo kwe mirembe Ochusa emirembe ne mirembe Mukama webale Mukwano nenesi Jitunuli roji wovude Era nebyo byo jizemu Bikutwali dobude Nakula vyo mulembe kwa masike Ziru miyama toka mala Weraba nababi baze kweka motubala Mwana muwala kuitaka vikula Mwatekete Mwabaka liso liso matugamba mumanyo bibala Experience muli no kamala Corona ya tusala kera masikio yambala
Mabe yambala
Ngaba wandisi benyimba zata ndiso furuma Anti ya bayimbi wako malulio zikura Na mabasa tu wako malulio karaba Na masasi mchemba baga tademo kamala Hawa buhu kecho muli no chibala Ne government muko myo jikuma Eyo ye Uganda, eyo ye Uganda, eyo ye Uganda Uganda, 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 Subira omulembo kwe mirembe, emirembe ne mirembe, Subira emirembe ne mirembe, Mukama webale, Subira emirembe ne mirembe, omulembo kwe mirembe, ochusa emirembe ne mirembe, Mukama webale. Maziga getuka bateka tumala tugumia Nekwanga tegali maladi kuzaye Mirembe jetu sabye katutunulo chidaba Nguendi kuma oze rendi langa rendi nobi mala Ebi akatumba muli nobi manya Sentensi zomu wango ziri nofuruma Aese omani rafiki Neli ya kisonde piti Mukama kukume vambi
Bless we Jah Bless we